vida kwenye bwawa la Betsada. Bwana nimelazwa hapa, hitaji langu ni kupata msaada, ila sina wa kuniingiza ndani ya maji.
Amrisha magonjwa ya tati, uchukue mkeka wangu, ukinyosha mkono wako dhoruba itatulia. Amrisha magonjwa ya tati, ukinyosha mkono wako dhoruba itatulia.
Uniponye, uniponye, sema neno moja nitapona.
Uniponye, uniponye,
sema
neno moja nitapona.
Macho yangu yanatamani kuona kama rafiki yako Lazaro. Sina uhai, mambo yangu yote yameshaoza.
Ukinyosha mkono wako,
yeah,
magonjwa yanapona.
Naomba uje kwangu leo,
ponha
mwili wako, ponha mazingira yako, ponha
kwako Bwana. Amrisha magonjwa yatatii. Amrisha magonjwa yatatii. Ora bazia na mayane. Ukinyosha mkono wako Bwana, magonjwa yanapona. Ukinyosha mkono wako Bwana, viziwi wasikia. Ukinyosha mkono wako Bwana, viwete wanatembea. Bwana amrisha magonjwa yatati. Just one word, O Lord. Amrisha magonjwa yatati.
Ponyaji Baba, wewe mponyaji.
Healing rain.
Ponyaji Baba, wewe ni mponyaji.
Neno moja, neno moja. Neno moja, neno moja. Amrisha magonjwa yatati. Chukue mkeka wangu, nahitaji uje kwangu leo, vyangu vitafufuliwa. Amrisha magonjwa yatati. Chukue mkeka wangu, nahitaji kwangu leo, vyangu vitafufuliwa. Unipo, unipo. Maisha yetu kikafufuliwe leo. Kile ambacho kimekufa kwa ndoa zetu kikafufuliwe leo. Kile ambacho kimekufa kwa nchi yetu kikafufuliwe leo. In our businesses, O God, may you raise a standard. Misingi inapotikiswa, Lord, you shall raise a standard. Lord, you shall raise a standard. Let there be a turnaround. Let there be a turnaround. Let there be a turnaround.